Çağıran, çağıran. Wow. Sango.
Nanya nyuka mina score life score lose control. Beat liko empty, vasi ko patrol. Speed full confidence, hand your evidence. Na letter sense, kiza ko pepest kila sentence. Igo pasuke msamba, you gonna wake accounts. You lolote kusu shamba. Amanda na magwanda lo jigamba wa mesanda. Huwa kila production na magumi kama ibanda. Nikitoa na tafuta, kitaka kunelewa. Nipange kabla nukta, simesi na wishwa chuvi nkaza uti kama chuma. Si stop mina drive na ro yangu rudi nyuma. Neka vocals niki dance, masai na ruka fancy na wasitaji chance. Wapizani hakuna no more, design kama painter. Imara kama duma na tawala kila center. Na fix peace kila speech, na ichambua biti chad na towa speech. Niko fit CS ngangania kiti kitu zima sezi losi. Upendo kila city kanisani mpaka mosi.
Yes I'll be there, yes I'll be there, yes I'll be there. Wakinitafuta bado niko luta. Yes I'll be there. Yes I'll be there.
Yeah, yeah, yeah.
Yes I'll be there. Wakinitafuta bado niko luta.
Shagana vo move una improve una si kwa nguvu na tembeza mike na kaza roho kwa uwezo Mungu. Nachojua riziki huja mafungu, siishi kwa pingu. Mimi natanda kama wingu, sio ifikie wazazi. Ifike mbali kila chaka bila shaka. Ama vipi mchizi akali, sikimbii msoto. Nafuata kiona kesho, navuma, navuna jasho kwangu mambo mseto. Shuda kote mtani, mimi ni nani? Fanani bila dira, hicho kitu hakiwezekani. Ramani pate dira, naleta burudani ndani ya fani. Wewe uliza tu utambiwa mimi nani? Nashangaza kuwa, shangaza kuwa haujui wewe. Natakaza nuru, nafuta giza kuiona mbele. Siri ashindi kujiamini, sio kupiga kelele. Nitajema ni shangara kinda wezi kaba wewe.
Yes I'll be there. Yes I'll be there. Wakinitafuta bado niko nita. Yes I'll be there. Yes I'll be there. Yes I'll be there. Wakinitafuta bado niko nita.
In passion, we gonna touch his song on there. Pandikizi Chayan, Chayan, Boropendo Wapendo.